Mbona unajichanganya kupita mapito yasiyo kuhusu we? Mbona unahangaika kupita mapito yasiyo kuwa yako? Mbona unakukuruka kupita mapito yasiyo kuwa yako? Pito la wana wa Mungu, Wamisiri hawapiti, oh. Pito la wa Israeli, watakatifu jamani na wachawi marufuku. Pole, 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 umejichanganya vibaya. Yatafute mapito yako lazima utangamia. Yatafute mapito yako lazima utangamia. Choko choko na wana wa Mungu mwisho utapotea.
Ay, ay.